mugabo wange watolisi wela oma weno mutima gunuma oliruddawo wange walagawo wange watolisi wela oma weno mutima gunuma
mukwano wandeka bomu olugendo lubomu nga lumenya Wandeka nga mpubala munange simanyi kye nakola kati nsaba onziriremu mukwano komeweno wakiri tunyumirwa obulamu nze naawe forever and ever
oli luddawo wange walagawo wange watolisi wela oma weno mutima gunuma Walagawo wange watolisi wela oma weno mutima gunuma
buli kimu kibuuza baby walagawa n'omutima gubanja gubanja omulungi abasinga
yegwe kabugumu k'omubiri gwange obwongo mu mutwe gwange Otalisilowoza mukwano lirimo tiyobulamu bwange
oliruddawo wange walagawo wange Otalisi wela oma weno mutima gunuma oliruddawo wange walagawo wange Otalisi wela oma weno mutima gunuma
Zire mukwano komeweno wakiri tunyumirwa obulamu nze naawe forever and ever
yegwe kabugumu k'omubiri gwange obwongo mu mutwe gwange
otalisilowoza mukwano lirimo tiyobulamu bwange oliruddawo wange walagawo wange Otalisi wela, oma weno mutima gunuma